ukona form tupatane after church. Tani form tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Yeah. Kwa siku zote standard no best. Lazima nitunge kasa the best. Sisi kuya kufua my socks na my vest. Sisi kuja kutulia kwa mtana kurest. Ni kuingia ibada shetani yananganga. Labda tupatane manze nikimada. Kuata church manze iyo ni blanda. Nasmo benediction kabla wiki kuanza. Mgine udai shere sheria. Mikila tare lazima ndangia. Nipate church nime bow down nikilia. Ntaweza jebila yetu kwa hii dunia. Kuokoka siku bo ni vile bro cha muhimu mi I know. Na church si building, church ni fellow. So can you form after church, yeah you know. Can you form to patane after church? Ukona form to patane after church. Can you form to patane after church? Ukona form to patane after church. To patane after church. To patane after church. Ukona form to patane after church. To patane after church. To patane after church. Ukona form to patane after church.
Ibada na ingia nikana enda DH. Usipime mtu wangu miss nanga PH. Na kam kudishi ndio ni feel fiti. Pali nilikuwa last week si leo. Siezi kuwa na ngora na stui verse. Juu ngori ziki kami siezi pass. City lighter na kuanga na tie mta. Mindo tie mta kila mtu city light. Double eye ana form za kichurch. Short man ana form za kichurch. Cheza gospel na form za kichurch. Swali form zako kweli ni za kichurch. Mina make dance ya kanisa. Mina stay true ata jipa. Ni faithful na kabisa. Kenye yalisema atafanya yeah. Iko
kani form tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Kani form tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church. Tupatane after church. Tupatane after church. Ukona form tupatane after church.